Don't got people smart be. It's a dark Z.
Lecto music.
Ndi kuka Camila. Hey, ndi kuka Camila. Tati. Inna ndi kuka Camila Mbas. Mundi da. Ayesu ni wendo wa. Yani ayesu ni mweptaski. Wanende nga chimwa uli. Nalisunguli ni wukundi goke rai. Hey, there is no one who can do the way you do, my Lord. There is no one who can forgive the way they forgive. Oh, cause you the place me, and I put you face thee. Hey, munyengo zose, madazi yose, I put you face thee. Kumwe ena alibise, kupembeza fano, akava mauanu, ae santano. Kweni ndi mwendo, ndi wanga mlato, mulegi wa kiose, mweneko chalo. Ayesu ndi kuka Camila, mundi dalizei, ndi kuka Camila, mkululu kei, ndi kuka Camila, mzazi isa chiko changa. Zanjalanu ine ndi gwila, gipita kulikose munga fune. Zanjalanu ine ndi gwila, gipita kulikose munga pite. Chonde mbuya mundi dalizei, tate, siku langa muli yeleze. Inde, siku changa mchizazize, ine, chenga wano ndi uparizei. Ndi kuimba ndi imbile inu, kati ndi kuenda ndi yenda ndi inu. Pati chitandizo chakila kwa inu, kona ndati lelo kaka mile inu. Omwe nalibise kupembeza pano, akava mauanu ae santano. Kweni ndi mwandowa ndi wanga mlato, mulenji wa kiose mwene kotale. Ayesu ndi kuka Camila, mundi dalizei, ndi kuka Camila, mkululu kei. Ndi kuka Camila, muzazi isa chiko changa. Ayesu ndi kuka Camila, mundi dalizei, ndi kuka Camila, mkululu kei, ndi kuka Camila, muzazi isa chiko changa. There is no one who can do the way you do, my Lord. There is no one who can forgive the way they forgive. Cause you the place me, and I put you face thee. Hey, munyengo zose, madazi yose, I put you face thee. Kati ndi kuimba ndi imbile inu, kati ndi kuvina ndi vinile inu. Pati chitandizo chakila kwa inu, kona ndachilelo kaka mile inu. Umwe nalibise kupembeza pano, akava mauanu wa yesa ndano. Kweni ndi mwendo ndi wanga mlato, mulegi wa vyose mwene kwa chalo. Ayesu ndi kuka Camila, mundi dalizei, ndi kuka Camila, mkululu kei. Ndi kuka Camila, muzazi isa chiko changa. Ayesu ndi kuka Camila, mundi dalizei, ndi kuka Camila, mkululu kei. Ndi kuka Camila, muzazi isa chiko changa. Ayesu ndi kuka Camila, mundi dalizei, ndi kuka Camila, mkululu kei. Ndi kuka Camila, muzazi isa chiko changa. Ayesu ndi kuka Camila, mundi dalizei, ndi kuka Camila, mkululu kei. Ndi kuka Camila, muzazi isa chiko changa.
Lecto music.